tunulira omusalaba Kristo kwe yafira nga tulokola nze nawe fenna bali babuledda labayo yatuwa omukisa okufuuka baana bebe alikoma watutwale ewaffe mu kwesiima tutambule tujaganye nga twesiima asongule amaziga tuwangudde tumunyumize byetulabye mu nseeno abitegeere olutukolesa atuwengule ezesaabu atuwembejje tutambule tujaganye nga twesiima asongule amaziga tuwangudde tumunyumize byetulabye mu nseeno abitegeere olutukolesa atuwengule ezesaabu atuwembejje badde mingi gye tuyise mu munseeno naye ye yagamba titali tuleka nedda ebizibuka byesombe kabijje ffe tunywedde tumusabe obutakowa ye wali okutuyamba tutambule tujaganye nga twesiima asongule amaziga tuwangudde tumunyumize byetulabye mu nseeno abitegeere olutukolesa atuwengule ezesaabu atuwembejje tutambule tujaganye nga twesiima asongule amaziga tuwangudde tumunyumize byetulabye mu nseeno abitegeere olutukolesa atuwengule ezesaabu atuwembejje nga bungi okweyawula mu kususe labayo yatuwa omukisa okufuuka baana bebe alikoma watutwale ewaffe mu kwesiima tutambule tujaganye nga twesiima asongule amaziga tuwangudde tumunyumize byetulabye mu nseeno abitegeere atuwengule ezesaabu atuwembejje tutambule tujaganye nga twesiima asongule amaziga tuwangudde tumunyumize byetulabye mu nseeno abitegeere olutukolesa atuwengule ezesaabu atuwembejje tumunyumize byetulabye mu nseeno abitegeere atuwengule ezesaabu atuwembejje tumunyumize byetulabye mu nseeno abitegeere